Leviticus 15 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 2, yisho kubantwana ba-Israyeli nithi kubo, nxa wesilisa ecucuza emzimbeni wakhe, ungcolile ngokucucuza kwakhe. Verse 3, lokhu kuyakuba ngokungcola kwakhe kokucucuza kwakhe, noma umzimba wakhe ucucuza, noma umzimba wakhe uvimbekile ekucucuzeni kwakhe, kungokungcola kwakhe. Verse 4, yonke imibhede alala kuyo ocucuzayo iyakuba ngengcolile, nezinto zonke ahlala kuzo ziyakuba ngezingcolile. Verse 5, yilowo nalowo othinta umbhede wakhe uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 6, ohlala entweni ahlala kuyo ocucuzayo uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 7, othinta inyama yocucuzayo uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. Verse 8, uma ocucuzayo emfela ngamathe ohlamlukileyo, yena uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 9, zonke izihlalo akhola kuzo ocucuzayo ziyakuba ngezingcolile. Verse 10, bonke abathinta into eyayiphansi kwakhe bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Nalo othwala lezo zinto uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 11, nalowo ocucuzayo amthinta engashayazanga izandla zakhe ngamanzi uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 12, isitsha sebumba asithinta ocucuzayo siyakwaphulwa, nazo zonke izitsha zomuthi ziyakuhashazwa ngamanzi. Verse 13, nxa ocucuzayo ehlamlukile ekucucuzeni kwakhe uyakuzibalela izinsuku ezisikhombisa zokuhlanjululwa kwakhe, ahlanze izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi agobhozayo ahlambuluke. Verse 14, ngosuku lwesishiyagalombili wozithabathela amahobha amabili noma amaphupha amabili amajuba eze phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana awanike umpristi. Verse 15, umpristi anikele ngawo, elinye libe umnikelo wesono, elinye libe umnikelo wokushiswa, umpristi amenze lokubuyisana phambi kukaJehova ngenxa yokucucuza kwakhe. Verse 16, nxa umuntu eshawa yisibuko uyakugeza wonke umzimba wakhe ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 17, zonke izingubo nazo zonke izikhumba elikuzo izibuko lakhe ziyakuhlanzwa ngamanzi zibe ngezingcolile kuze kuhlwe. Verse 18, nowesifazane elale naye indoda iyamlala yamthela ngamalotha bakugeza bobabili ngamanzi babe ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 19, uma owesifazane ecucuza ukucucuza kwakhe kube yigazi uyawuhlala engcolile izinsuku eziyisikhombisa, bonke abamthintayo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 20, zonke izinto alala kuzo ekungcoleni kwakhe ziyakuba ngezingcolile, nakho konke ahlala kukho kuyakuba ngokungcolile. Verse 21, yilowo nalowo othinta umbhede wakhe uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 22, yilowo nalowo othinta noma yintoni ahlala kuyo uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 23, uma kusembhedeni noma kukuyiphi into ahlala kuyo nxa kuthintwa ngumuntu, yena uyakuhlala engcolile kuze kuhlwe. Verse 24, uma indoda ilala naye, ukungcola kwakhe kube kuyo, iyakuba ngengcolile izinsuku eziyisikhombisa, nayo yonke imibhede alala kuyo iyakuba ngengcolile. Verse 25, uma owesifazane ecucuza igazi lakhe izinsuku eziningi zingabi ngezokungcola kwakhe, noma ecucuza kudlula isikhathi sokungcola kwakhe, zonke izinsuku zokucucuza kwakhe ngokungcola uyakuba njengasezinsukwini zokungcola kwakhe ungcolile. Verse 26, imibhede yonke alala kuyo, zonke izinsuku zokuchukuza kwakhe, iyakuba kuye njengombhede wokungcola kwakhe. Zonke izinto ahlala kuzo, ziyakuba ngezingcolile njengokungcola kwefindo lakhe. Verse 27. Yilowo nalowo othinta lezo zinto uyakuba ngongcolile, ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 28. Kepha, uma ehlambuluka ekucukuzeni kwakhe, makazibale izinsuku ezisikhombisa andukuba ahlambuluke. Verse 29. Ngosuku lwesishiyagalombili ozithabathela amahobha amabili noma amaphupha amabili amajuba awalethe kumpristi ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 30. Umpristi uyakunikela ngelinye libe ngumnikelo wesono, elinye libe ngumnikelo wokushiswa. Umpristi amenzele ukubuyisana phambi kwaJehova ngenxa yokucucuza kokungcola kwakhe. Verse 31. Kanjalo, niyakwahlukanisa abantwana baka-Israyeli nokungcola kwabo kuba bangafe ekungcoleni kwabo lapho bengcolisa itabanakeli lami eliphakathi kwabo. Verse 32. Lowo ungumthetho ocucuzayo noshaywa izibuko aze angcole ngakho. Verse 33. Nowo ogula ngokungcola kwakhe nokucucuzayo umlisa noma owesifazane nowakhe olala nongcolileyo.